Isaiah 14 verse 1. Ngokuba uJehova uyakuhawukela uJakobe, abuya amkhethe uIsrayeli, ababeke ezweni lakubo, nabafokazi bayakuzihlanganisa nabo, banamathele endlini kaJakobe. Verse 2. Abantu bayakubathatha, babayise endaweni zabo, indlu kaIsrayeli yakubenza ifa ezweni kaJehova, babe izinceku nezincekukazi, babathumbe laba bakade bethunjiwe yibo, babuse phezu kwabacindezeli babo.
Verse 3. Kuyakuthi ngosuku uJehova akuphumuza ngalo ebuhlungwini bakho, nasekuhluphekeni kwakho, nasemsebenzini olukhuni obusentshenziswa ngawo.
Verse 4. Uphakamise isisaga ngenkosi yaseBhabhela uthi, yeka kuphela komcindezeli nokugcina kokubhensa.
Verse 5. UJehova waphulile udondolo lwababi nentonga yababusi.
Verse 6. Eyashaya abantu ngentukuthelo ngokushaya okunganqamukiyo, eyabusa izizwe ngolaka ngokuzingela okunganqandwanga. Verse 7. Wonke umhlaba uyaphumula, usenokuthula, baqhamuka ngokuhlabelela. Verse 8. Yebo, nemisayipuresi ithokoza ngawe, kanye nemsedari yaseLibanoni ngokuthi selokhu kwalaliswa phansi, akakho umgawuli okhuphukela kithina.
Verse 9. Indawo yabafileyo ngaphansi inyakazisiwe, ukuba ikuhlangabeze kufikeni kwakho, ikuvusele izithunzi zonke izikhulu zomhlaba, isukumise wonke amakhosi ezizwe ezihlalweni zawo zobukhosi.
Verse 10. Onke akuthatha athi kuwe, nawe usubuthakathaka njengathi, usufana nathi na. Verse 11. Ubukhosi bakho sebehliselwe endaweni yabafileyo, umsindo wezingubhu zenu, izimpethu zenekiwe ngaphansi kwakho, nezibungu ziyakusibekela. Verse 12. Yeka ukuwa kwakhe ezulwini ikhwezi elikhanyayo, ndodana yokusa, nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owawuthobisa izizwe. Verse 13. Wena wathi enhlizweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlale entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Verse 14. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangophezu konke. Verse 15. Kepha uyakwehliselwa endaweni yabafileyo, ekugcineni komgodi.
Verse 16. Abakubonayo bayakugqolozela, bakuqaphele bathi, nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba, wanyakazisa imibuso.
Verse 17. Owenza izwi laba yihlane, wayichitha imizi yalo, akavumela izibosha zakho ukuba igoduke na. Verse 18. Wonke amakhosi ezizwe, onke alala ngodumo ileyo naleyo endlini yayo.
Verse 19. Kepha wena ulahliwe ngaphandle kwethuna lakho, njengegatsha elinengekayo, ligqokwe ngababuleweyo, abahlatshwe inkemba, abehlela ematsheni omgodi njengesidumbu esinyathelweyo.
Verse 20. Awuyukuhlanganiswa nabo ekuhambelweni, ngokuba uchithile izwi labo, wabulala abantu bakho, inzalo yababi ayisayukubizwa ngegama naphakade. Verse 21. Lungiselani abantwana bakhe ukubulawa ngobubi bawoyise, ukuze bangavuki badle ifa lomhlaba, bagcwalise ubuso bezwe ngemizi. Verse 22. Ngiyakubavukela usho Jehova Sebaoti, nginqume eBhabhele igama nensali nendodana nomzukulwana, usho uJehova. Verse 23. Ngiyakulenza libe yifa likanondwebu namachibi amanzi, ngilishanele ngumshanelo encithakalo, usho uJehova Sebaoti. Verse 24. UJehova Sebaoti ufungile wathi, impela njengokulinganisa kwami kuyakuba njalo, nanjengokunquma kwami kuyakuma kanjalo.
Verse 25. Ukuthi ngiyakumaphula waseAsiriya ezweni lami, ngimnyathele phansi ezintabeni zami, bese lisuka kubo ijoka lakhe, nomthwalo wakhe usuke emahlombe abo.
Verse 26. Yileso siyisinqumo esinqunyiwe emhlabeni wonke, yileso siyisandla seluliwe phezu kwezizwe zonke. Verse 27. Ngoba uJehova Sebaothi unqumile, ngubani ongakuchitha na? Isandla sakhe singeseluliweyo, ngubani ongasibuyisa na? Verse 28. Ngonyaka wokufa kwenkosi u-Ahazi kwavela lesi siprofetho. Verse 29. Ungathokozi wena Filistiya lonke ngokuthi intonga ekushayileyo yaphukile, ngokuba empandeni yenyoka kuyakuphuma ibululu, nenzalo yalo iyakuba inyoka endizayo. Verse 30. Amazibulo abampofu ayakuklaba, nabasolayo bakulala belondekile. Ngiyakubulala impande yakho ngendlala, nensali yakho iyakubhujiswa.
Verse 31. Yewula wena sango, tazluka wena muzi, phela amandla wena Filistiya lonke, ngokuba inyakatho kuvela umusi, akakho yakwahlukana nebutho lakhe.
Verse 32. Izithunywa zesizwe ziyakuphendula ngokuthini na? Ukuthi nguJehova obeke isisekelo esiyoni, abahlupheka babantu bakhe bayakuphephela kulo.